Impela ngoba 90s impela. Shuthi ngangingekho lezo khaya. Kodwa sekulalele.
Okay, yeah, isikhathi ke basinje sisho kwalo ukuthi asabukele ke yena ulethe uxolo kwaKamadondo nakanjani emsakazweni inqobe kaFM uqhamuka laphana ke kwini iza nokuhle Advice Office and Resources Center with Citizen Justice Network. Okay, iza nokuhle Advice Office and Resources Center with Citizen Justice Network umelelo ke wezomthetho na ngena kwaLuntu kodwa yena uchaza kahle lethu xolo uyaphila futhi
yabe ngiyaphila ngibingelele futhi nakubalaleli benqubeko FM igama lami ulethu xolo kwaMadondo ongumaluleki kwezomthetho namalungelo oluntu obizwa ngeparalegal ngiqhamuka ezana ukuhle Advice and Resources Center okuyihhovisi lomphakathi lezakhamizi zaseBergville ngihambisana neCitizen Justice Network ngiphathele isihloko esithi umthetho wokunxeshezelwa kokulimala nesifo emsebenzini okuyi-COID Act.
Please, for to take us through today's topic, please.
Namhlanje isihloko sethu sizokhuluma ngokulimala kwabasebenzi uma kuyisikhathi sokusebenza nokuthi banganxeshezelwa kanjani uma befuna ukuholela le mali esuke bengayitholanga leso sikhathi. Ngoba ukulimala kusho kona ukuthi angeke usebenza ngithi. Manje ke umsebenzi wakho kumqashi wakho uzokunxephezela kanjani ke kuleyo sikhathi leso sokulimala ngaso, because siyayidinga imali sonke.
Nibuka la ukuthi mfowethu uma sithinta sikhuluma ngendaba ye-COID mhlawumbe kumlaleli olalele ngalesi sikhathi ungayichaza uyithini?
Njengoba kade sengishilo lethami ngena nje la emsakazweni ngengathi umthetho wokunxeshezelwa kokulimala nezifo emsebenzini. Mhlampe ngingachaza kabanzi ukuthi uma mhlampe ugade usebenza ubuselayini noma emshinini mhlampe busedifana noma busebenza eDunlop kwaseke kwenza ke iphutha kulowo mshini loyo wase ulimala. Mhlampe ukulimala kwakho kungaba temporary disability noma kungaba permanent disability. Mhlampe ulahlekelwe amehlo noma ulahlekelwe ukulalela endlebeni zakho sezwa kahle. Yilapho ke osusenzisake lo mthetho ukuze ukwazi ukunxeshezelwa ekulimaleni kwakho ukuze umndeni wakho uzophila.
Mhlawumbe kubaluleke ngani ukuthi nanokuthi isiphi isizathu esenza ukuthi ngempela namhlanje usiphathelekele le topic?
Njengoba ngikhuluma ngale topic yanamhlanje ngifuna ukuqwashisa abasebenzi abasuke besebenza ezimbonini kanye nabasebenzi abasuke besebenza la ubona khona ukuthi ungasula imali ama-contractors abasonkontileka. Kenzeka futhi balimali nabo uma besesemsebenzini bagcina manje engasakwazi ukusebenza noma mhlawumbe usehamba nge-wheelchair noma mhlawumbe usenqamuke ingalo. Lowo muntu ngeke asakwazi ukusebenza sekungaba mhlawumbe temporary disability noma i-permanent disability. Ngithe namhlanje ake ngithinte lesi sihloko ukuze bazokwazi ukulalela ukuthi ungabe unxeshezelwa kanjani kulokho.
Ube wakhuluma ngendaba uzama ungena usahlela indaba ye-COID. What exactly COID covers?
Engizoqala nje ngikusho ngizoqala ngikhave i-common law ngoba i-common law umthetho wafika nabantu kwamanye amazwe esiyesibize nge-Roman law noma i-Roman Dutch law. Lo mthetho loyo awufikanga nesixazululo sokuthi uma usulimali emsebenzini ngabe unxashezelwa kanjani. Mhlampe ke uhulumeni wethu singambonga ngalokho ukuthi afake umthetho wokunxeshezelwa kokulimala nezifo emsebenzini. Engiphinda futhi ukuthi lo mthetho lo ube usu reprimanda lo mthetho okuthiwa i-Workmen's Compensation Fund. Ngoba i-Workmen's Compensation Fund ayizange igxile kakhulu ukuthi yini mhlampe engase inxashezelwe yona. Mhlampe ke kwase kulimala lapho kwi-definition ukuthi obani kahle kahle kumele bathole isinxaphezelo. Bese ngizake kulo mbuzo wakho ke mlaleli nombuzo wakho umsakazi ukuthi iziphi izinto ezikhava yilo mthetho. ukulimala okufana nokuthi mhlambe ulimale temporarily noma mhlambe ulimale permanent. Mhlambe ukulimala kwakho permanent mhlambe ungaba awusaboni emehlweni noma mhlambe ukulahlekelwa ukuzwa ezindlebeni noma mhlambe unqamuka kwemlenze noma mhlambe unqamuka kwemgogodla noma yini engakwenza ukuthi ungabusakwazi ukusebenza impilo yakho yonke. Omunye futhi ama occupational diseases osukwathola mhlambe usebenza umsebenzi ogcina kakhulu ngama-chemicals. Lapho ke kuyenzeka ukuthi ama-chemicals angena emzimbeni wesuma nezifo eziningi ezingenza lokhu kungena esibhedlela. Lokho ke kungase futhi unxeshezene nangalapho.
Mhlawumbe ke nakho mfowethu umlaleli uyasebenza la asebenza khona, uzithola ke eselimala noma athi ekheka ngangandlela thile lapha ke emsebenzini. How can that person be compensated?
Kunesigaba ke ehlukile ke ngama-percent aso. Okokuqala sizokhuluma ngama-minor injuries osuke wasustaina ngesikhathi usebenza. Lawo ma-minor injuries azoholela azokunikeza imali noma uzonxashezelwa imali engangu-75% omholo okade usebenza ngesikhathi ulimala. Bese kuba khona ke ilokho ama-medical reports asuke ekhishwa udokotela. Okuye ngenzeke ukuthi udokotela akhiphe i-medical report athi umsebenzi wakho akasakwazi mhlampe ukusebenza isimo sokuthi ulimale ama-percent from 30% kuya phansi. Lo msebenzi loyo angase athole imali yakhe yonke. Bese kuba khona abasebenzi abasosuke balimale u-30% kuya phezulu uma udokotela asesa wonke ukulimala kwakho. Lapho-ke uzobe suthola ne-pension fund yakho yonke, not yonke, usuthi uzohola monthly pension fund. Then bese uthola-ke ilukhunjana imali yakho yama-errors payment ngaleso sikhathi ulimala ngaso ezobe i-accesswe i-final medical report ezobe ikhishwa udokotela. Uma mhlampe ukukhubazeka ke lokho engikhuluma ngayo njengamanje.
Mhlawumbe ke mfowethu nangumlaleli uselimalile emsebenzini wawahamba iy'ndawo ezahlukehlekene ekufuna usizo akalitholi didekile la, mhlawumbe uya kuphi ukuze akwazi ukuclaima ukulimala kwakhe?
Angayi kude kakhulu. Yeah. Ikhona phakathi emsebenzini wakhe. Umqashi wakhe okumele, which is obliged ukuthi akufakele isicelo sokunxashezela. Uma usuya ngaphambi kokuthi uye esibhedlela noma uyo admit, kumele uphathe iform ethiwe i-employer's report, employer's report of accident form ebizwa ngo-WCI-2. Lelo form lelo ilona elizobe linemininingwane yakho ukuthi uyasebenza khona, ulimali kanjani. Then ke kune-online system esuke isetshenziswa yinkampani yakho kuthiwa i-online system com easy, lapho kurejistwa khona noma kufaka khona isicelo sakho sokulimala. Udokotela-ke wakho-ke uzothumela-ke i-first medical report ebizwa kuthiwa i-WCI-4 and progress final report. Shuthi leyo progress final report izobe isiza ekugcineni. Nawe-ke njengomsebenzi kumele ume nawo lama-document ama-reports ukuze uzokwazi ukuthi wadlulisele kumqashi wakho osuke ekuqashini. Azobona ukuthi ngempela udlulile kwadokotela, waku-assess udokotela ukulimala kwakho ukuthi mhlampe ngangu-30% kuya phansi noma ku-30% kuya phezulu.
Makuthi-ke usanda kuvulela umsakazo wakho, isikhathi sithi mzuzu yishumi bese liyabumbana ihora leshumi. Sinaye-ke uLetha Uxolo wakamadondo from Riza Nokuhle Advice Office and the Resources Center with the Citizen Justice Network, umeluleke kwezomthetho namalungelo oluntu. Mfowethu, sesigoqa mhlambe i-advice yakho ongayinikeza umlaleli ngalesi sikhathi, nanokuthi-ke for more about-ke lesi sihloko esikhuluma ngaso namhlanje sokulimala komuntu emsebenzini, elimazwa yimshini nezinto ezahlukahlukene njalo njalo, bangakuthola phi? Kodwa sinikeze advice bese usinikeza ama-contact details.
I-word of advice yami ukuthi bangasabi ukuxhumana nami emafonini, ngizokwazi ukubasiza abantu abasuke belimala emsebenzini. Cause kuye kwenzeka ukuthi umqashi wakho athi yena mhlawumbe akakhontribute. Kuye kwenzeka ukuthi akubanga akakhontribute kwilokhunjani kwilesi sikhwama lesi. Kodwa-ke uma before usign a contract, melu pege penuthi umqashi wakho uya contribute yini. Uzokutshela umqashi wakho ukuthi sinaso lesi sikhwama uma kwenzeka uyalimala mhlawumbe emsebenzini. Kweminye inkampani ziyakutshela ukuthi asikwazi ukunxaphezela uma ulimala emsebenzini. So le kumele ukwazi ukuhlukanisa ukulimala kulenkampani usho ukuthi bayakunxaphezela. Then imese uyawazi steps ozowadinga ukuthi uwathathe. Kodwa ke uma ufuna ukwazi ngabanzi ngalokho engixoxe namhlanje, ungaxhumana nomaluleki wezomthetho nomalungelo oluntu ongu-coordinator wakwezanokuhle Advice and Resources Center kule nombolo ethi 073 871 4138. Ungakhuluma lapho no Mr. Mia, Msizi Mia. Eyami inombolo ithi
067 006 006 5690 067 006 5690. Wethu kuhlezi kuyintokozo ukuthi sibe nawe endlini zomsakazo makulisithathu, kanti ne-organization ke siyabonga kakhulu. Asiphinde ke futhi sihlangane ngolisithathu elizayo.
Ngibonge futhi umsakazi, ngibonge futhi nakubalaleli ungipha indlebe.
Thank you. Umakhi uyadula, isiza siyabiza. Ezimpahla zokwakha angifuni ukukhuluma ngayo, sizolala phandle phela.